ne batabani bange nioge yoge misomo nyabula okundetela digri munju tekyo kimu ku bye nali sisuubira bafuwa mirero kisimba n'olusanga n'okuyamba ayambye katonda w'abanyikivu esaala n'obuuma bwange obw'omu bumwanyi obuno gyoli muli bawanguzi nnyo temusaaga ebisale by'essomero obutabizanyisa okutunula enkaliriza ku bulaaka boodi mwalagirira musoteera congratulation ebintu ebyo tebibadde byangu oyinja bwenkya n'okugatta mwempewu ab'ogwanagamba batayi bamwenyogera nga ntya katonda baakubazi feriya mwempisa n'obuwulize temwabisula mwabiwerekerezanga bukakamu era baboogerako ng'abatagala mbanje muvudde mukunguza n'omuwangula guno sina bukakafu oba mwatamira naye kasita mwagentinzeriza atisi abayivu kati ekiddako kyeki ng'enkaza lujese batadde kabi enesije muyingiridde sinyangu muzze okwolekera okukola ebinaabafitinya ng'enkandaga omugwisanyeko bwenyi nagasanga agajweteke kati mulye kamanye ng'akozana wabwa ate oba ye Uganda yakati digiriza edda zanyumanga omulimu ogufuna tonagifuna omuntu yakolanga kyasobola kyokka ebyaluno biri matankani bifaanana nga mpale z'abasevenyalo ebikyakweyimirira ebibanguke byafuuka bya katonda na famire yange tebikyali bya for God and my country okunoonya omulimu mu Uganda yatu nagwo gwafuuka mulimu omutongole singa munaagenda n'amagezi gange musomenga ebiriyinzikokkolwa wakenkuka kubeera mu sitiiri kikyoli mu mmotoka ez'empaka ovuga kyova olabanga n'ebizimbe byaffe bisiiba birindiguka bigwa ku nsonga ya gambolingi kusanga bazimba nga baakola edukeshoni eyasomerera obwa kawuntanti omusanga akola bwa turafiki ledi emu kuliko mukwano gwange yasoma bya bulunzi aweereza sipootisi lwaki temusoma bye mulikolanga kwe kumala gasoma okwo kwe mbalangira musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga bwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga bwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo omusoma ennyo ffe tukeera ku kyakyankya okufaanana asikidde abaddaali n'ennusu temugenda kuba ekyokulabirako ekirungi mu nsi ne mubangusa obutabituulira mumufeebya ne Uganda lwa nsonga ey'okwenyigira mbye mutasoma owooza nnasoma nnyo otamiira bw'ogwa olwo bye wasoma obikoze budde ki nga tonnasalawo okukyosomerera kirowooza bw'omala oba kyangu kyakufunika lwaki osoma okufuuka payiroti nga mu Uganda ennyonyi mulimu bbiri kyokka muli kinaana mu kalasiruumu omuvaawo omuwaluka ganvuma ebyemizannyo n'emirimu egyo mutegezaako sente z'ebyo ziryanga yadde tonnabimala n'abatasoma bangi bagaggawadde kwegira otunyumiza empapula zo otandike n'owaayiriza abalogo battu abatakutumangako okusoma muwawa gutyo eno Uganda si kyangu kutereera eyandiwonyeze nti akola bwese kyuliko puresi yasoma yinginiyalingi kati ate akola mu situdiyo kibi okuba nti nowasoma bwakapenta ogenze ku kitanto otaddeyo kukya mu kifo ky'okusima bwendikikya wammwe mugenda kugamba mbuwulira bwatubuukira musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga mwebiri gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga mwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo Uganda kimanyiddwa Ebe mirimo jago savana okuva ku Ivorini ne mwami Adamu kati embera z'abantu zosomerera zo onose manyo malozi tunde ruddawa chichi kugano okusoma bwa ketalingi wali owuliddeyo sizoni y'okulya emmere kale nsalawo yabyosoma yenfu ononya tondo otandike n'okukolima bw'osoma obusawo emulago n'otaweebwa weewola otandike kakirinika awo ojja kuba n'obulati mwana waffe aliranye limba omusezi omufaanani ogenda okubyangatanira mbibuuzo byaffe mbyotuukiriza ddi emisomo egyakusumbuwa ebifa mbu engula biwasoma kyenswa oyinza n'okufa nga tofunye visa kakulu engeri gy'asomba buli kantu byali biseera sebenkanyanya z'olaba zamaanyi gange gandi mumwe bantu bozi ne katonda wange gwe mmanyi atafa okuyimba oluganda n'enduwoomeza kwe kuva abatamanya ngamba ne bajjula ennuku kuva luwakkiriza olwana entalo zange n'abannoonya gw'obayigga mukama kati nsaba owala n'abampalana bonna otangaaliza emikisa abanjagaliza tandiikiriza okwagala obbaviira buli alina amagezi abamubuulire bwe katajjira ku mmeeri akanamegga wanjovu tofuuka kayembe ya sabala owangaale nnyo sebufu bwango ndi musajja wo beene tonvanga mu akamenye mbazzi ntegeeza semanda otunywereza ekifundi kwa dadi musome ebintu ebyangu okukola ate nga ne mu ggwanga mwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza ddufu weetera mbirabe yo musome ebintu ebyangu okukola ate nga ne mu ggwanga mwebiri soma kutuuka lungereza ddufu weetera mbirabe yo musome ebintu ebyangu okukola ate nga ne mu ggwanga mwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza ddufu weetera mbirabe yo
Remember where you got it from. www.djericom.com